Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedibe ono e jam eden goni kiki de talataare jagon lewru septembre hitande 2022 sappo jeddi yamre jabburi masilima chapane na e joy Ousmane Niall bulle kabaru do Salim Juara wonnen to boggi jande to on kumpitete wiide nokkuji ana gondi e jokkininde remede leygal lure bamako nde fay e tawede lam o hadi dun sini wadobe o golle kollectivide ngadan dun fa keba ngure himbe hewbe wobbe kollectivide remode leede nokkuji ana way wadde torra do jamare nde Mali fahan ana lanendi haltidinde e faabo tobe don dum woni ko Abdoulaye Diop ministre communauté hajuji Mali gondi sella hali beta ko oto lomedo leydi Togo dun wadi le auditingol batul tatabo fedde tumotonde e faabo tonde lam hakunde jo yewde sappo yaade noga e jeena lewru to yabbenndo imadaraji kewdi soldats e Mali ngadi fewde e gube terroriste e wi l'armée Mali chapande chapande terroriste en jalti e jate kaake kaborde e mutongaji kewdi bonna dabaji du won nangitaade leydi imadaraji wi mabbe yo di woni sembe kabaruji di kike dago bismillah modon hadaade studio tamani remugol ana hada le gallure bamako de gofarnora district bamako pamende daber ille hitande 1992 fanda mudun yalla himbe bamako ana ndeno e bombe sombu kano dabdi dabereji teddina kale gallure de e badale mudun e wi himbe o nokku o golle ana wawi wadde kutteji do jamare de sini a ewi no rafinde nagu wori le leydi meden di fabidure den famu kedden sita sidibe Fatmata Maiga
bamde sibeni koro jabbeerade acide 2000 soccuba quartier mali fotali aéroport no kuje mudun yogade den no kuje yogade le genni bamako mede yi'a gese bambaaje gawri fotade konnaaje e nanal mudun di geseji ana reme to yimbe yogabe li o watte nungu me holliti be wada ngal demal yalla be heba no be wornirta galle mabbe
ambe ya may makko do wolidu
le no ku janaado min goni do min kaani yoppude de jogi tiidallaaji hikka demal gasa e jungo am tawe wana non worrino le dubbi beli di do no ku jeekam non Om awan no hen gangaji damal handen a hebata hen ko ciotta jokka a nyaman ni
dimin tani kamal suno kabate sene gwe ka sikono
tiagal mudun famon bi hono di golleji gouvernora le genni bamako pamissariya arrete numero 30 hadde dema wadede le genni bamako ni meridi won ko han wattu haqile parti di golleji nanal mudun wade tinno kasin bata seriaji halade bugari fani kayo chef d'antenne le maire communicate ko holliti wi kanko le koyn makko hono di golleji acci wadede boyi
c'est arrêté du gouverneur
ngol sariya jungo gouverneur o woni sariya biete arrete numero 30 jo ina da sappo e jeegam lewru ut le hitane 1992 ngal demal gawje junde woni hono bambari e kanye gangaje won jukkungoji jo ina di do kabaru mun dum fu yalla yimbe ana buyto e remude fa jabbito
la pratique de d'écriture haute
Levi yogabe lam ondu lonki bamde seria jukkude be yimbe wadobe demal le gelle mawdade
sakirabe di kabaru fu ando do ba hebude do bembe ande de do hel amen facebook kanye compte twitter Batu tatabo fedde tumotonde e faabotonde lamu hakunde ji o fuddi beta ko o lome leydi Togo o batu ana wondi e wadde yeso horejo leydi Togo hejabe CDAO kanye Union Africaine e horejo Minisma le hala makko kanko ministere kuminido hajuji mali gondi sallad won Abdoulaye Diop holiti wide mali ana lanindi fa handen haltidinde e gollidibe mudun kede ko Abdoulaye Diop wi do faccitango sita sidibe
Le Mali reste ouvert à ses voisins. Le Mali
Mali ana jotniri jantude e leede etintra kirol fu kay leede adna fu e damudu faawta hana balle wawda faabaade leedi Mali le ceseli adna fu e damudu Mali fiyan dabriji fa hannen wottude ko mudu do kabaaji fu ko fawi le dordal leede balebe huuna fu ko leede kadane lamde amen me wattan ko amen mudu bangal jian e deejere ngakum buru hasinginde mudu me wattan ko amen e kabaaji fu ko fawi do leede balebe huuna fu natto sabe huunjide torraaji wonde leede balebe Mali wattan ko mudu e di kabaaji yaban honjira di torraji kayen leda kedan fe damudun soni do an hedde wadede adna fu famdun maldu itata koyde mudun e dabri fiyetedi to pellet fe damudun
role de leadership dans l'ensemble de ces organisations
kedja do kertar union européenne les sahengel emmanuel delare walliti wide fa han ebe jaggal mali o halidun aljumare yabinande ley batu mawdo jago bo fedde jukketi to ande kaldal ngadangal fa jam hebe ngal o baddidu e kanankobe lam hakundeje o le wargul makko do o yetti gouvernement o yagol yaso golleji jewto goji bangal politika ko e nuyle saria fabe dure de femme keden Oumar Waygalo
kanko lamiɗo kabaru Europe kañe leydi ele goɗɗo mo ɓe noddirta Emmanuel Del Rey wakkande mo hawritino e laamukoɓe leydi Mali ndi o wi fa hannde Union Européenne ana haaja faabade leydi Mali ndi no jaam e deƴre hani wartide le oɗon nokku. Caggal muɗum wiya min jiiɗi heddade banggue ɓiɓɓe leydi Mali ndi hanɓe faabade no golleji muɗum gori. O hollitiɗo joti gouvernement o sanne caggal ko yaltini sariyaji woteji le leydi ndi. Ɗum e tawede fo kanko premier ministre wattu joni o noddirteɗo colonel Abdoulaye Maiga o holliti oɗo debbo ko leydi Mali ndi haaja ñalawma hannden o. O wi colonel Assimi Goyta laamiɗo laamu hakkundejo ana anni anniyaji lobbi no woteji laaɓude kaani waɗirde le leydi ndi. Fa hannde Abdoulaye Maiga o ɓeydi le hen dow wiide Europe tinno rewa gotuma ko leydi Mali ndi kañe ko nafata ɓiɓɓe leydi Mali. Miɗen landini no gollidal hani waɗirde hakkunde amen mine e leyɗele goɗɗe ɗe ka jomumen tinno ndewa haqqeji amen Pamadou no gollije amen ɗi gori. Noon kanko colonel Abdoulaye Maiga o hollitiri wiide
capanɗe capanɗe terroriste en itta e jete hewɓe mbarmina kaake kaɓorɗe kewɗe e mutongaji bonna dabaji du wo nangguitade ɗum woni ɗum yo imma daraji ɗi manggal pat e gaɗile leydi meɗen ndi ƴiwde sappo yaade noga e jeenayi lewru utto ƴaɓɓino ndu dirpa hokki ɗi kabaruji altinere keñan ley batuma watta lewru fuu joddade nantinoɓe kabaruji faɓiduɗen fam keɗen sita sidibe.
Leewi fedde humnine hokkude kabaruji mangal paɗe leydi ɗum woni dirpa ɓe holliti ɓe wari ko yahata yimɓe lonɓe hiita capanɗe jeenayyi fawtade machine mbinde yimɓe deɓe e go'o e maɓɓe ley wuddude leydi ndi. Leewi maɓɓe fa hannden ɓe tetiriɓe e mobilaji deɓe e jetti mbaali temen ɗiɗi e marfe sappo e joyyi fawtade bomgaji sappo e joyyi kasin le immadaraji maɓɓe ɗiɓe waɗi le wuddude leydi ndi. Fedde dirpa ne holliti fa hannden ko yahata e yimɓe sappo gollidoɓe e yimɓe lonɓe hiita ɓen nangama goto maɓɓe ana entitré Oumar Angoy Ba kay e goto anda inde en le maɓɓe noddirteɗo Aboura Angoy Ba alias Usifa le funnange leydi ndin. Ɓe waɗi immadaraji mawɗi ɓe kaɓri lanaji le laamode tesit nokku entirteɗo Tindiaran. Le wi fa hannden fedde dirpane leydi immadaraji waɗadi ko yahata yimɓe deɓe jeɗɗon lonɓe hiite mbarama motongaji hewɗi ɓe heeɓiɓe sumi ɗum caggal muɗum ɓe tetiɓe marfa ko heewi fattade jaɓe. Le wi maɓɓe fa hannden yimɓe lonɓe hiite anda inden ɗiɗon mbarama hakkunde gendi lele hoy kae tesit ɓe yimɓe ɗiɗon ana entitré Yusuf Ibrahim kae Hammadou Argaya. Caggal muɗum immadaraji mawɗi du waɗama ɓaleri leydi ndi leydi immadaraji hono yimɓe heppiɓe moɓen police en le watti goɗɗo laamorde Kuthiala ɗum woni gendi sona wartande Tanjo kaye Karagana le laamu Yoroso région Kuthiala.
Lanaji puɗɗiti yawara hakkunde Tumbutu e Rarus Alan jaɓɓiɗo ɗum caggal jonte ɗiɗi ko golleji muɗum darino saabe ko himɓe jomɓen kaɓoɗe puɗɗono samude dow himɓe ley nokkuje darate fa horgoji gaɗe dargol o golle metti sanne jamare nde tawene fedde aja wadde nodirte nde semago nde to Tumbutu to holliti wiide nokku goto woni ɗo ɓe darnata wadde horgo dow ngol lawol yawara du fuu haɗaka fa ɓeydure ne fam keɗɗen sita sidiɓe.
Lawol ngo fuɗɗitama ɗum woni haalaji heɓaɗi to doguno pinasi goto caggal jonte ɗiɗi darnugon golle kae hollitino haqqileji doguinoɓe pinasi ɓe holliti torraji mawɗi ko watte fawede mumen to yimɓe lonɓe hiite ɓen dow maayo ngo hakkunde Tumbutu e Gourmara Wus. Ngale talkuru wotru fedde semane holliti kae e yimɓe mumen ɓe posgaji nayyi tan dartode muɗum dow lawol hakkunde Tumbutu e Gourmara Wus. Le wi maɓɓe hannden poose goto tan woni toon gollo ɗum woni poose wonɗo guenne diddi ɗum ko hollita de beme andeɗe o poose haalaɗo jaɓeta neɗɗo fuu buuɗu goto wala haala jagotoɓe ma yimɓe tawatewe le ɗi pinasiji nannan muɗum ɗum wonko holliti yimɓe fedde simane. Ga neɗɗo goto dawiro pinasi hollitiwi ana ɓuuri posgaji jeegon ko wondon lawol ngo ana nangguiraɓe kalsi caggal muɗum yimɓe lonɓe hiite ɓe ana darnaɓe dow laabi ɗi. Ngal alal posgaji fo ittama toon mi fuɗɗitiken gollal amen ga ɗum ko holliti o neɗɗo goto.
Jangoɓe faculté médecine e odonto stomatologie gaɗi majere beta ko dow lawol ponge ko ɓe dartata hokkede bourse maɓɓe lebbi nayyi ɗiɓe joɓaka. Direction faculté o gonɗini tiɗallaji yoɓugol ɗi kalisiji ka noon himɓe direction o kolliti wiide kabaru bourse wona kamɓe dawranta ɗum. Caggal ɗum direction o darti e sukaɓe lekkol ɓe no darta kalisi muɓɓen ko wona wadde majereji keɗe ko Alfuseni Nyamazi Dissa secrétaire général l'AIM FM Post wi Abdoulaye Touré de Fatidang Fatmata Maïga.
La marche tenue par marche le comité AIM
et sukaɓe jangoɓe ngadi yalla bourse ngaji ɗana keɓe sabu ɗum satti ɓoyde ana ya lebbi nayyi hannden komin puɗɗi jande fee goto heɓa e bourse mum kanankoɓe ngaɗa e bawɗe mumen fuu yalla fati bourse fee goto ɓoyira ni hannden min kaaɗi dow lawol kuluba ñande wonde min ɓuran ni.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sakiraabe kabaruji gonɗi ley région ŋaji meɗen ɗi to gawoto walde donnoɓe kata kataniŋaji to gawoto ɓami dabere keñen ɓuytude coggu paasi nono paasi o nabbino ley lewru me ƴaɓɓeno ndow saabe ɓeydugolle coggu essence ji jamare nde yetti o ngo yettingo hakkillo eɓe darta du hono julaɓe wonɓe ley nokku kañen ɗe darta ɓuyta cogguji ɗi guesse kewɗe nono joli ndiyam ley o wattu ni fleuve ko ɓe noddita maayo bakoy heewi sanne fa se fiti goori gonɗi ley o nokku fuu kañande e kewan fa naata ley guesse no ɗum yettake dow lawol Tamba Feto no gendi gondi ley commune Walia cercle Bafula be yimɓe wonɓe leyɗe nokkuje collectivité sini kambuji jokkiri warde ne ɗum ana wawi latade sababu bonndugol lawol ngolngol ley o nokku sakiraɓe ɗo kaduɗi kabaruji ko andoni fo ɗo mbawi heɓude 3W point studio tamani point organado fakkitino ɗo mbawi noddude numéro via mo 37321 kedde heɗa ɗo seeɗa yewtere nde waran jokkininde wassalam ley service ji gonɗi e wi laamu eɗi gala e wi laamu fuu jamare nde ana woyto rafi fondede sini jee biltude haajuji muɓɓen ley gollirɗe ɗe e wi maɓɓe yimɓe wono ley gonɓe ley service ŋaji ɗi ana dara woto yoga mbaki yimɓe yogaɓe no worri fa keɓa fa darno ɗum ɓen kamɓe andimɓe fina tawa hedde maɓɓe kollitiwide hono hunciniinde hoore darde neɗɗo yesso muɗum fa bilta ɗum ɗum wona hannden fuɗɗi ley leydi meɗen ndi kamɓe andiɓe kabaru neɗɗako ɗum sociologue ɓe coltivide o golle yo faɗɗitinde yimɓe yogaɓe caggal ɗum ana wawi wadde iblise hakkunde jaaliñi ɗi fa ɓeydir eɗen fam anni ko laali tangara heɓinen dow faccitago min e fatumata mayga ñande fuu ɓiɓɓe mali ɓuuri woytade hollitinde faɗɗiteɗe caggal saabe no jirete si tawa ley service laamu si tawa ley cuuɗi dogotoro fandara neɗa ana fawi no jireteɗa sini yogaɓe ana paami ɗum yogaɓe coltivide e ɗum metti
e wi bamarankoɓe yingo ana yaafina hunde fuu fei fa keɓa yimɓe an hani ko moƴƴina yingo ma to jaaɗa ley adnar Allah ndu fuu yingo ardi so dogotoro so luumo sana tawe aɗa jogui yingo lobbo homo fuu e hakkille mum yimɓe hewɓe jatata ko ɗum
yingo ana jogui nafa sanne ley leydi meɗen ndi wattu joni o andinɗo kabaru fina tawa fode Moussa Sidy Bé holliti wide ɗum wona joni fuɗɗi ley leydi meɗen ndi mon fuu waɗan hoore muɗum e yingo lobbo sini ana yaha ley nokkuje yogaje o ɓeydi wide kadugal ana hollita ko neɗɗo woni
illa ɓi adama andi hunde so fuɗɗi ɓornade sendugol naati hakkunde yimɓe neɗɗo ana wawi ɓornade fa gasa yimɓe arande ana ɓorniro lefaraji leɗɗe e kaña kulleji goɗɗi kasi kasa e garti e fina tawa meɗen yimɓe ɓe jaati cendata ko e muñ en ɓi adama yo yingo mum noon a wawa tawede a ɗiɗi yiyede so ɓorna kaddule ɗi
hana tawene e wi andinɗo kabaru neɗɗako professeur kawale togola suɓade neɗɗo saabe yingo muɗum ɗum ana wawi wadde kutteji fuu ɓuri ley service ŋaji e wi makko yo ɗum taguji kanɗi teddinede
e ɗum wadda tiɗallaji kewɗi saabu a tawan yimɓe ɓe fuu ana domi golle o sa tawi yimɓe fati doma turu ma wona an hollata hoorema wona an wiyata du ɓe gaɗene ka a tawan yingo lobbo ngo garduɗa ɗum pusata ɓe tawɗa toon ɓe ardine fei so a wiyay fei hunde yimɓe ɓe jaati mbaji minta ko e maɓɓe waɗandema golle o
ɓingel adama wawa yaade caggal no yirete e wi andinde o fina tawa ka no jamare nde ana darta yimɓe fuu ponde ley service ji ɗi yalla golleji ɗi ana gasa no wirete ni wona kadugal watta neɗɗo yingo ana wawi wofinde wattu yoga